Fitu se fulu tau sanga talu wai tu saleo a perila la fefse lau fas fulmaleono na amata inga luenga alfa msinonga fa vau ma law le international court. Ile fua ina lea, le fua ia ina leo matau pu fa vau ma law etu le mai, matau mufaye fa mautino le fi le mumal sango le motangata. O I sa fofonga ina ili tele unisi o mta upu mawe singa fa avao malo ilo na fwoi talanga lea fwoi la e au fia tuai ma Australia. Le tele o mea na tutupu ile vai tau o taua. Taua lo na luo le lalangi mai sidia maleono se fulu miliona. Tangata e talitonuina na maani liwai e maise o taulanga maa aina matua faale angaina. O I tonu leana maafuwa mayaili manatu e faatuina loa le totino lenei wa faingua o malo au fatasi, United Nations. A toa aila malona lima faaltu la fono lea le e faingua o le International Court of Justice po le faa msinonga faa vao malo o soni ngatu la fono. O se banatu faata waa. Ona ole nau nau, e te tau ona yai se vaenga, e so ala upule ima tau pufa vao malo, ma ole le stala ole faa msinonga lea, o Philippe Kuva, dea walu neile faa tolu, o ona tofinga ili tofile nei, e ta ifitu te usanga inga lueai. Ole afibse lau valu se funma le lua na amatanga lueai ili faa msinonga le nei, ma olana lea faa mtalanga ua tele mea o suia.
The typology of cases has evolved. Originally the court was busy with land or maritime boundaries issues. These are very important issues to prevent conflicts. But as from the 80s, it has been called upon to deal with disputes which were politically, let's say, more important, cases concerning the use of force between states. So the activity of the court has adapted itself to the evolution of international relations.
Mai le vale o le afefse lau fas fulu ono ma le lua afe, pe ama le fitus fulu fa iunga sa faya ele neifa msinonga. Mai fulinga mai ele tele, ai e au fono sila sila ili fa tino ino ananga haluenga. O sui o atunu ta itasi e au fia ilalo le neia o unanga, e te tauna o na o lato wanga i atu ilifa msinonga lea, ina ia mafaya iona iyo ina maila lato fsoswani, ili soala upule ino mta upuye fa vao malo. O se tasi la leo faitionga lo ufayanga ilifa msinonga, fa mai isi e iaile papole nga maselu itau ilona sa ilingo lea miotonu, fa ilo fo I e kuva o se tasi fo ili neivaenga taua.
It's very important states are free to choose the way they want to solve their dispute. The obligation is only to settle the cases peacefully, but then the means are in free choice of states. And only if they choose the court can the court act. Now, to say that the court was not successful is certainly not correct, because when the court is seized, it settles the dispute efficiently. Almost none of the judgments of the court in 70 years was not immediately implemented.
O le faya onga o mata uptau tu la fono ili investea wa Australia Kevin Boreham, sa ia faa iloa e tele stete e au ona faa malosia ina ia o lato iyo ina le malosianga o le faa msinonga.
The greatest way of expanding the court's jurisdiction would be to encourage states to adhere to what's called a court's compulsory jurisdiction. That's a slightly misleading term, because in fact it's optional. Unfortunately, there are only 65 states which have done that, less than a third of the states which are members of the United Nations. So a strong push to get more states to agree to accept the court's compulsory jurisdiction would mean that the court would be able to deal with a much wider range of cases.
Onisi mata upu talwai nei sa alo tea I lea faa msinonga, e au fiaile mata upu le vao Croatia ma Serbia, nena faa ilo ai Croatia, o Serbia e pa u iaile solia o tuutuunga o le Genocide Convention, ma ile vao lea fimse lau ivatasi ma lea fimse lau ivalima. Pa mai Serbia o Croatia, na maafuai le faa lau lavetele lea I lea fimse lau ivasifun ma lima. O le presidente faa msinonga le nei, o Peter Tomka. Na ia taua na solia umai atunu e lua tu la fono, ili taimio ve singa na alia mai.
The court considers that Even taken together and interpreted in light of the contemporary's overall political and military context, the passages from the Brioni transcript quoted by Serbia, like the rest of the document, do not establish the existence of the specific intent dolus specialis which characterizes genocide.
Ile lua fese fulma fana au mai se mata upo au stadia il fams nonga lea. Ole mata upo fa tau le fango tai no mali ile Antarctica. Wa mai Australia o Japani. Ole la tau fa nga ina ni por kala me fa santisi e fa ala wilo ai le ai tu ai nga fango tanga. Ma sa fa ia lo le fa i unga le fams nonga fa sanga ia Japani.
The court concludes that the special permits granted by Japan for the killing, taking and treating of whales in connection with JARPA 2 are not for purposes of scientific research. The Japan's priority was to maintain whaling operations without any pause, just as it had done previously by commencing JARPA in the first year after the commercial whaling moratorium had come into effect.
Falia e Borham, o le whamisinonga whaavao mālo le nei ua whailawa si yao ngā ia Australia e mata upu whaapea whaavao mālo.
Australia has found the court a useful instrument. Having a body which can interpret and apply the rules is a vital part of an international system which goes in a predictable way through a predictable set of rules.